Hey man, this is how we do, man. Blind MC, alongside genius conscious.
Enzo wea ya maisha ya mta.
Mastermind, God bless my life.
Like feathers fight together, no one.
Rusty bomb on the beat.
Siku nazaliwa ni career. Mama ndo career familia. Baba simuoni, simuoni machoni. Naria, real mini teacher na kuteach kwenye blackboard. Can't believe sina iPhone, my God. Mikazo mingi kama cyborg, die hard, come on. Nishapambana sana, sitokata tamaa. Bado nipo gado,
bado nipo gado.
Napopita mitaa, mina check masaa. Bado nipo Haron,
bado nipo Haron.
Msani mkari, mistari ya tari. Nandika kwa daftari, panchi zipo hari. Sipoteze muda na funa zedi ya kamari. So bize kwenye era, wana nitaka tapiri. Uku madem sawa, wana nita jemedari. Kweli mi mkari, sina afazari. Kwenye mchezo wa ex, sina wapigia mabao. Mbaka wana nita gixi, bea mitaa ya mbarizi.
Nizo wea haya maisha ya mtaa. Tuka ndugu wali motu nyanya pa. Like feathers fly together. Na wanangu nimesha zoea. Na baki tuko vimba na kutamba. Mungu ndo wanenilinda. Nina vimba na kutamba. Mungu baba unilinda.
I don't fake. Wanajua mina teach man. Mambo men. Tunashinda tukisaka mane. Wanataka tusifanikiwe. Wanaluga kila kona babu. Wanataka tusibariki. Wanaluga wazi. Wanapaka mavi. Tunapisha kijambazi. Wanaona nimepita pita. Nimesimamisha. Nimeshinda pitani. Watajua awajui simba. Nimefuga choki. Nimekita nyikani. Tumekaza kila chocho. Tunakaza kila doso. Tumekesha kama popo. Oh my God.
Mungu baba. Kama nakosa. Nomba nisameshe. Mkono leo na kesho. Nomba zipote wachawi. Hawa nipendi, nombo nitete.
Napiga goti narudi kwako, nombo nipoke.
Naombo nondore uanka. Naombo nondore baraka zako. Naombo nongeze. We baba nombo nipoke.
Tumezoea haya maisha ya mtaa. Tuka ndugu walipo tunyanya pa. Feathers fly together. Na wanangu nimesha zoea. Na baki tuko vimba na kutamba.
Ni ndugu majini wanatumwa. Naomba Mungu anijalie uzima. Ndio maana I'm going far away. Ni yaso mwenyewe on that it way. Kuishi kulala na malazi. Many alone. Kumtegemea mtu siwezi. Mwenyewe natafuta makazi. Bili usu nitapata kwa mipango ya Mwenyezi.
Tumezoea haya maisha ya mtaa. Toka ndugu walipo tunyanya pa. Like feathers fly together. Na wanangu nimesha zoea. Na baki tuko vimba na kutamba. Mungu ndo wananilinda. Nina vimba na kutamba. Mungu baba unilinda.
Weezer.